kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejmatat galgale keessa salama walakka jel qabya gesasaditti meter band 19.9 mabdi gemishin ret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanin sagatta ke nyordo fajir tan dagge foto ta ke nyjalle tamo akamoltan arkibtata onkolod sakuda sadi barakumala maf kudashan akalakobs etiopia timo onkolole selama barakumala maf sadet ke sumesan ke sanarani namodanditi
babarotta olan sorala ke todu ardasanit tema party murmitu uganda flannon bi isani lakum diacha duftu rakollen dabala ma dufu jirti jedani gini fi tanzania len flannot jirani matotor odu ke saktok
katumura torban ka dabrera mumicha ministera etiopia wajji walgani turan party de murmitu walgain akkana gafile ummata dagesisu dabarbachi sada jedu gaba sakenyo du ke sati technology sosoan kam mobile jedamun gargaramudan ragale walitqabun faida an afrika fidu qorachut kafule fate project in tokko jerqaba mejira kanam modu da bodabalina nitdebina qopin kenya waye motoromo kanarra ga garator banne lama olitif achibute insani dabame bekaf barsisa adaf sena oromo gamesa arga dageti dabassa guyoti fulefata qopile kenya marafo gatumro saganta kenya tun walin turajen dagefato ta kenya amma ballen sodutif garasorat debina
Parti mormitu Uganda polisin biyisani flanno bar dufuti induratti de gartota parti mormitu rakkisu jirani jechuni matan akitti gafataman parti mormitu kisabesi jejedetti motumman presidenti isani Yoweri Museveni bekum beka jekum suumut jira wan motumma kanan himatan kessa niti hariyat gafatama parti mormitu tataate tokko ummat duratti waya rayasani kullad abani qabanitin makina kes busu sanifa Komishini filanno Uganda itigaba tamam parti mormitu seer filanno ngu unne hindurgo mujada inni immo seeria gutadde seer male durgo minado wani jechun himachu jir. Rakkolen didikkon tokku jiraattulle akku warri filanno presidentumma gini tohachu fualda Europa tiduf jadatti filanno ngini guyyad engadda lumatte seer kabetti fi kajel tu fakkatti. Waldaan Awurooppa akkana jechuun ammoo paartilee mormitu taafilannoon tun seer hin qabdu pirezidaantii Giinii Alfaa Koondee mo'achiisuuf tolchan jedhu guddoota lansiifte. Akka waldaan Awurooppaa jedhutti ammoo filannoon tun dogongor didiqqaa ta'a akka fakkeenyaaf saatii buufatii filannootti cufuma wallaaluu malee akkuma dansaa deemtu fakkaatti. Bakka bu'aa waldaa Awurooppaa ammoo rakkoon paartilee mormitu himatan tun keessumattuyyuu ta'a akka kaardii filannoo seer malee walitti qabanii sanduuqa keessa guuranii jedhani. Himatanille ammatti qoraniitini wanni ammatti birgahamin jirtu. Kamkhaniin filannoon pirezidaantummaa Tanzaaniyaa torbaan lamaan duubatti jalqabdi. Abbootiin siyaasaa ammoo mootummaan kun ammallee harkuun paartii biyyi bulchuutti jirtu deebi'uu danda'a jedhaniitiin mal muruutti jiran. Filannoon tun dheegi biyyiti tun barkum 1992 jalqabdee paartilee hedduu qabaachuu jalqabdee asitti filannoo nami hedduun ammatti irratti wal dorgomuu jiru. Prezidanti Jakaya Kikwete egi filannotana, egi biyitana marro la mabul chendu batti, irrabwe ammana medduti fulasatan bu ufirrat wal durgo mujir. Adoja amyadu la aba mergilman nama koratu, Chatham House jadaniti korata Afrikati.
What we have at the moment is an election that no one really could have predicted, I think. This time last year
akkiti gafatam tuntun jettutti ak herregi kiyat wanne ganne dabr argine filanno abba mo'atu beku dabuni debitok yo qara filanno tana jalqabani nami hagi guddani filanno tanirratti nama akka edward lezwani fatu mo'ata jechun irratti dubbacha bahan nama kunine barkum la mafshani hag barkum la mafsaddeeti keessa mumme ministeri biyitana hojjachabai omtaate fuyyu filannoon tunin torbaan lamaan duubatti jalqabani abbamo'atu durattu beeku fadandaan mumme ministeri etiopiyaati fi paartilee mormitu dhiyootana waan akka irratti finfinneet mariyachaa turan akka warri horkana dhuufi jedhutti mariin akkana tun jalqabdansa mariin tun ammoo Saganta heddulle waan heddulle waan irratti waliigaluu danda'aniif marii heddulle karaa banuu dandeettii jedha. Gamkaaniin ammoo televizyiinii fi wanna akka miidiyaan gargaraalleen marii akkanatan dabarsuu malee jechuun dubbatan. Yoo dhibii jiraateen illee falaniitiin yookaan ammoo dubbataniitiin walirra waan hedduu barachuu danda'anii jedhan Iskindir Fireyootti warra marii tan dhaqeessaa tokko dubbise namo.
Muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny paartiilee mormitootaa waliin walga'iin geggeessan keessumaa karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii marsaa lammataa ilaalchisuudhaan kan qopheessame ture. Sababaansaa kanas ta'e sana waltajjiin kun waltajjii hoogganaan biyyaa kan Itoophiyaa kallattiidhaan paartiilee mormitootaa waliin itti dubbatan kan jalqabaa ta'ee jira jedha gabaasaan keenya. Gaaffiilee paartiilee mormitootaa irraa dhiyaatan xalayaadhaan malee akkanatti kallattiidhaan hoogganaan Itoophiyaa dhaggeeffataniin beekan jira gabaasaan kun. Ka magaalaa Finfinnee jiru galma Komishina Dinagdee Afrikaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti walga'ii geggeessame kanarratti kanneen argaman baay'een isaanii miseensota mana maree paartiilee poolitikaa biyyoolessaati. Kanneen keessaa tokko pireezidaantii Raayii Paartii yookaan paartii Abbaa Mul'ataa jedhamu obbo Tashaalee Sarboo waltajjiin akkanaa ka paartiileen mormitootaan martinu kaa irratti hin argamiin hafanillee dabalee gaafataa turanii eega gaaffiinsaa dhiyaate waggoota 10 booda ajandaan kun ennaa dhufu akka salphaatti waan argame miti. Paartii mormitootaaf paartii mootummaaf paartii randeebiyaa paartii mootummaaf mootummaa waliin yoo hin dubbanne eenyu waliin dubbachuu dandeenya? Bakka toletti dinqisiifachuu bakka hammaatetti immoo kallattiidhaan balaaleffannaa keenya tabsuun barbaachisaadha. Kana malee guutuu ta'uu hin danda'u jedhu. Deemsa filannoo biyyoolessaa kanneen jabeessanii balaaleffatan keessaa hoogganaan paartii mormituu hoogganaan IDEPA obbo Caannee Kabbadee randeebiyaa Dr. Caannee Kabbadee mormitoota carraalee uumaman maratti gargaaramuun barbaachisaadha jedhu. Walga'ii muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin geggeessametti kan hirmaatan Dr. Caanneen carraaleen akkasii gaaffilee uummataa dhiyeessuudhaaf akka gargaaran dubbatanii jiru.
ያንን የፓርላማ ድል ያላገኛ አካል ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብና ስለ ህግ ስለዋጅ
ነሚ ፓርላማ ታውፊ መልክሱን እናርገተን አሞ ዋን ሴራ ፌራት ይፍረኩመት ኢትዮጵያ ትዱበቹ እንደንደው ወጀቹመት ረኮሌን ሙሙለተን ወንጅራ ያዶን ጅርት ፓርላማ ቆፈት ፈልላላ ጀቹመት ገሩም ጅርት ጩፈቱዩ ፈልላሉ እኑም ደንዴት ፈከና ፓርላማ ዋን እንታይን ይፍረኮተን ኬሲን ሴኑ ወጀቹ እንደንዴት ዋን ወልታጂ ማሪኑ ቆፔሲቱቱ ነሙ ማሪፊ ያለከከኸኑ ደንዳ
Walga'ii muummichi ministeraa Itoophiyaa paartiilee mormitootaa waliin geggeessan kanarratti karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii marsaa lammataa ilaalchise ogeeyyiin dhimmisaa ilaalu ibsa kennanii jiran mormitoota keessaas yaadin irratti dhiyaatee jira. Karoorichi kabajamuu mirga namoomaaf dimokiraasii of keessaa qabaachuu qaba jechuu isaanii obbo Tashaalee Sarboo fakkeenyaan dubbatanii jiran.
ትልቁ ነገር ኢኮኖሚ አደገ ኢኮኖሚ ላይ ችግር የለብንም ይፈልጋ አሁን አሃዝም ይሰጥ
ወን ጉዶኒ ድናግደን ጉደቴ ተንራ ረኮን ቀምኑ ለኮስ ፈዳንል ያከነኒፊ ወኒ ጅራሞ ኑ አገንጫላዩ ነጀቹፊ ደንዴናው ፊንጀን ቱነኒ ወምኑ ደገሩ ነጀነለ ጋፊንቴና ማኒፍ ገምቶኮን ሃደቴ ገምቶኮን ጉዱሬፈት ማኒፍ አርክቶኮን አርክዳንት ዲሞክራሲን ዱበት ደሙት ጅርት mirga dhabuun ammoo Itoophiyaammaa nurra balleessuu jirti. Mirga namummaa ammallee rakkoo keessa jira. Sagantaan paartii teenna akka biyyiitiin wal xaraaramtu hin hojjannaa jennu ajandum keenna itti ciniinnan namni marroo sadii dhiisii tokko nyaatee buluu dadhabuu jira.
Walga'iin paartiileen mormitootaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin xumura torban dabree irra geggeessan kun sabaayimaaleen akka gaariitti hin gabaasamiin afuusaa ka dubbatan hoogganoonni mormitootaa kun waltajjiileen akkanaa itti fufinsaan qopheessamuun barbaachisaa akka ta'e kan isaan dubbatan. Paartiileen mormitootaa gara 20 walga'ii kanatti hirmaachuun isaaniis himamee jira. Paartiileen mormitootaa akka madrak samaayawii paartiif MEAR garuu walga'ichatti hin hirmaanne jedhama.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dubbiin xiyyuura Maleeshiyaa M17 jedhan ganna dabre keessa Ukireen gan bahaatti lafaan dhoofte nama hedduu keessatti bittuufaan ammallee nama hedduu yaaddessuu jira. Akka qorannoon biyyaadhaa achii baata argamtetti xiyyuurri kana misaayilii Raashiyaatti hojjetametti dhaheetiin lafaan dha'e oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ቴክኖሎጂ ሶሷን ከነነከ ሞባይሊቲን ረጋሌ ወልትቀባቹዳን ቢዮት አፍሪካ ቲቪ ማመተ ቡራ ቀቡ ቆጴሱ አከስመስ ደንዴቲ ዋሙርቴሱ ሳኒ ኦልጉዲሱ ትከፉለፈት ፕሮጀክቲን ተኩጀል ቀበመጅራ ቴክኖሎጂውን ሐራዋ ከነን ረጋሌ ወልትቀቡን ቡአጋሪ አርገምሲሰን ጅራቹን ሳኒስ ኢብሰመጅራ ገባ ሰመለስካቹማ ቱጁቤቱ ዴስ
ሐረገ ለመተኩማ ሞቱሞታ ከንዋልታ ድነግሪ አፍሪካ ከሰት ወርክሾፒን ቡዋ ቴክኖሎጂ ወን ሞባይላ ኢላልቲሰበነም አዴምስ ረጋሌ ወልትቀቡ ቢዮታ አፍሪካ ሄዱ ቦደ ተፋፍ ወረቃረት ከፉል ፈተተው ቱቀራ ወርክሾፒ ከነሐሳን ከንበነን ኢትጋፈተማን ዋልታ ስታቲስቲክስ ኩታረጋ ቴክኖሎጂ ሚስተር ዶዜ ኤዚክ ባላይክ ረጋን ስታቲስቲክስ ሙርቲ ከኑፍ በርባችሳ ተኡን ኡንዱማ ብረት ፍለተ መቀባቹን ከወልፈል ሚሲሱ ሚቲጀራን ኮሚሽነ ድነግዴ አፍሪካ ፍገምታ አፍሪካ ደበለቴ ዋልታሊን አዱኛ ሄዱን አርድቲን ደንዴቲ ሼካን ስታቲስቲክስ አከጀበ ፈቱፍ ደግርሳ አዳዳ ከና ቱሩሳኒሌ ኢብሰኒጅራን ካዮን ኢጆንካ ፕሮጀክቲ ቴክኖሎጂ ሞባይላ ረጋሌ ወልትቀቡዳን ቢዮታ አፍሪካፍ ኢማማተ ቡዋ ቀቡ ቆጴሱ አከስመስ ደንዴቲ ሳኒ ዋሙርቴሱ ኦልጉዲሱፍ ቆጳይስ ኢሱማካና ጀራን ቦቆና ድራ ፕሮጀክት ከናከሰት ቢዮታ ሐመተ መንከሳ ኢትዮጵያን ቶኮ ከነን ወርክሾፕ ከነረት ወረቃ ቆረና ኤሰን ከሳ ቶክ ዋጅሮ ወልዳ ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያራ ኦቡ ዘላለም ደስታው እናታን በይን ቆረና ሳኒስ አደምስ ስታቲስቲክስ ቢየቲ ዲባ እንቀባቹ ደንደው ኢብሰኔሩ
በሚሰራው በዚህ ፕሮጀክት ጥናት ነው እየሰራን ያለ ነው ይሄንን ለሌሎቹ ጥናቶች ይሄንን ዘዴ
ፕሮጀክት ይወጀኑ ከናን ቆረና ገገሳ ጅራ ቆረናሌ ከነምብሮፍ መረከነ በበልስ ነዮቲን ሆጀን ቡዋቀባ ከንጀዱ ቆረና ያሊትኩን ቆረናንኩን ወጋቶ ኩፍደተ በኢንሳስ ከሙልሱ ቡዋቀበ ሰተውሳቲ ከነስ ቆረናሌ ከብሮዳፍ ረጋ ወልትቀቡዳፍ ኢትገርጋረሙ ደንደኛ
ረጋን ካራ ቴክኖሎጂ ሞባይላ ወልትቀበሙ ረጋሌ ወረቃን ወልትቀበሙራ ሰበባንት ወዩ ከነብሰነ ቦዘላለም የሮ ባሲፍ ደንዴቲ ቁሰቹ ሳረዩ ቁልቁልን ረጋሰናስ ገመሄዱን ኦልጉዲሳ ጀራን
እና ዋና ጥቅሙ ምንድነው መረጃን በጊዜ ለሚፈልገው ሀገሪሉት ማዋል መቻል ነው ሁለተኛ ደግሞ በመረጃ
ቡአንሳ ንጉዳን ረጋ የሮዳን ዲመበርባቺ ሴፍ ኦልቹ ደንደውዳ እንለመታሞ ዴም ሰረጋ ወልትቀቡ ከሰት ረኮሌፍ ዶጎጎረ ኡማማን ገጥቀሱዳን ቁልቁልን ረጋሌ ጉዲሱ ደንደውዳ ኩምብየቲፍ ቡአን ንቀቡ ሃለ ረጋ ቡረጎደቴን ሙርቲ ሙርቴሱ ኢማማተ ቆጴሱ ከሮራባሱ አከ ከሮር ፈመቶ ጂኖጀ ተሙጋማ ገሙፊ ቡአሳ አርጉዳፍ ገርጋራ ጀቹዳ
ቴክኖሎጂ ወን ሞባይላ ረጋ ራፕሱፍ ወልት ቀቡፍ ትገርጋራሙፍ ቁልቁልኒ ፍራፕሲን ቡረምሶማ ባይ ኢበርባች ሳታው ከዱበተኖ በዘላለም ናኑሌ ቆረናን ኩን ከሰት ግግጌ ሰመከሰት ረኮ ሙደቴ ማለከፈካቱ ዱበተኔሩ
አሁን ጥናት ባደረግንበት ቦታ ላይ ያገኘነው የመሰረተ ልማት ጥሩ ነው ማለት ይቻላል።
ምሶምን ቡራና ኖሌ ቆረና ከሰት ገገስን ከሰት አማርግኔ ጋሪ ደጀቹን ደንደኛ ወጂ ከናፍ ከበርባችሱ ምሶምን ቡራ ተኮፋ ጫሳ ዮካን ኔትወርክ ሞባይሊቲ ኩኒስ ከበርባችሴፍ በከረጋን ራ ወልትቀበሙራ ገረዋል ታረጋን ኢተርገሙ ጎውዳፍ ኔትወርኪን ዮካን ጫሳ ሞባይሊ በርባችሳ ዋንተይፊ አልጫሳና ኖሌኑ ቲላሌ ጋሪዳ ገልሜ በርባችሱ ቱዋረከቲን አከሰልጳትር ጉደንደኝ ጅራ
ቡቆና ፕሮጀክቲ ከና ሰድራ ከሰት ቢዮን ሃመተመን አፍሪካ ገመድያራ ጋምቢያ ጋምፋ አፍሪካራ ኬንያ ካባ አፍሪካራ ቱኒዚያ አፍሪካ ዋልታራ ካሜሩን አፍሪካ ገመክባራ ሞዘምባብዌ እናታን ኢትዮጵያን አርጁማ ሞቱማ አይርላንድ ራ አርገመን ቢዮ ተሸነንት መከሙሼ ረጋን ዋልታ ወልገይ ሰናራ አርገም በክስሴጅራ
አሜሮን ገልገለ ከሳሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተም ያፍር አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮብ ደቂቃ አፍርተም ያፍር ተይጅራ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒታኑት ጨው ከኝ ድረ ወለ አዳ ከናቡ ይሰልቀ ከነን ሲናፈራ
ያፋት ባረበያ
እገኒ ባላላ
ናር
ገሳ ማላላ ብራር ሳና ቢነጋ
አጋ ገሳ ነጋ
ነጋ አባ ባይኑ ዘንዘራ
አባ ባሩ አቆ ናንጀራ
አባ ባሩ
ያ
አቦሩ ደምቱ ባፉሊ ገራ
አቦሩ እንደሙ ወዳያ አካና
እ
ድራ ደመት
እ
ሃሎ ጀላጅር
Bera la terana ka gola na wagira fa sangain.
E jene bena selen terana ka.
አቡጅ ዘለቀ ወለሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደገፈቶ ተገኛ ቆጲ ከኛ ከሮቢ የሮማራዲያቱ ድረ ዲሞክራሲ ደገፈቹ እንደገቲና ዋይ ሞተሮሞ ከነበክቱላት ናይሮቢ ከሰት ሴና ፋዳ ኦሮሞ በርሲ ሱዳን አከስመስ አውሮፓ ኤሽያ አርዲያ ደዳር ከብሮ ረደደ ሙዳን ሴና ፍገዳ በክሲሱፊ በርሲ ሱዳን ከበከመን አርጋደጌቲን ኦሮሞ ኦቦ ደበሳጉዮ ካንሞ አባሊ በንደበሳጉዮ ጀደሙን ከበከመን አችቡቴን ሳኒ ናይሮቢ ከሳ ደበሙንሳ ቶር የገዱበተመ ቶርበለማ ኦልጫሉ ትጅራ ፉልባነ ዲግነሚ ቶርበ ጋፋ ናይሮቢ ታያኒ ረቻ ያኔ ፈመ አቺ ኦለኒ ገለኒ አስ ማቲፍ አዋስን ኦሮሞ ኬንያ ከሳ ማንጉዶ ገና ጃተሚ ሰዲከና ዱአፍ ጅረኛ ሳኒ ወላለኒ በርባዱ ትጅራን ጃለነቱ ናይሮቢ ትብልብሉዳን ወገና አዋስ ኦሮሞ ፊ ማቲ ሳኒ ከሳ ነሞተ ዱብሴ ካሙጨዮ ሳኒቲን ኢገላ ገረን ጃለነተን ስንዴብስ
ደርሚን እንተላ አብ ሊበኑ ደበሳ ጉዮቲ ዋም በክቱ ጋፈት እንቱሪ
ጉያዲ ደምሽኒ gafa sana guyyaa jimma taati manuma ture nuti mololongootti galla anis isuma biraan jira gama galgalaatti shaamilii fi gaaddisa takkaa dhufe jila irreecha takkaa jiraa jaani manaa dhufanii fuudhani guyyaa 25 jimmata eegaa saniis telefoonaniis hin dubbanneeni ijaaniis hin arkine guyyaa sandee galgala gama saa 2tti shaamilna bilbile abboni mana dufe jeen nagaafate hin dufneen jeen saa 10tti jilarraa dufne mana gallee anaara fujjiru ulaa gubbaannatti qollofe mana deeme anirriiba kaanan inni manan jiru hanga saa tanatti eegee dadhabnaan telefoona sibilbilee dhufeeyi jeen nagaafate
irreecharra turaniiru
27 irreecharra ture 27 sana gama galgala na bilbile saa 2tti abboon mana dhufeeyi jeen nagaafate hin dhufnee jeen egaa mana hin dhufin daagoreetti kutee jeen anis niin gaafadha warra daagoreetti akka mi'a daagoreetti deemeef kaan bikoos yoo mana hin jirre kan isli hin jirre bakki biraa kan inni deemu hin jiru yoo daagoreetti deeme malee
sana booda gaafatte achi
after 3 days gaafate guyyaa 3 boodaan gaafate isaanii telefoona isaaniin qabu ummaatiyyaatu guyyaa sana isiinis na biran turre isii olloo turte isiittiin bilbilee abboon hin gallee manan jiru isliis hin jiru saniifu dagoreettiin naa bilbilinaa gaafadhuun jeen firaa'ummaa kiyyaattuuchi jira obboleessa siitiif ijoollee isaa yoo kanachi dhaqee taate
gaafataniira
gaafattee hin dhufnee jaaniin
egasii gaa abbaan kee akkan jirre bartanii booda maal gootan
telefoona shaamiliittiin bilbile hayi egaa abboonii daagoreettis hin jirre kanasis hin jirre kanatis na bira hin jiru jette akkam goonaan jeen sinittu dhufe asii fuudhe achi booda inniinis bangaaniin dhaqee ripoortii godhaa jee torbaan takka booda dhufee xalayaa sanis na barsiisee ripoortii godhee naan jee achivo da in kenyatas dake nanje mochari kesas barbade hospitala taka kan bamalu sijan takas kesa barbade in dabe nanje
ergasi wanti beka me wanto konjuru
nanjuru wanti taka kan beka
abba warashe shamil ali hanga biyun sajechun abliban esabuten sani dabamut hala ture naib sejira
guya dilbata didani torba yana jila irechatu nairobi kana ke city park ti khabajame ture bakki ni kubatu lafati kwasi rafago ti guya san achi kai wasu se sada no sunda kabu achi duru asdu fe asnu jirachu aba jette kore murtesite
kore mali
Korean jila sangku kopejite ayana irecha sangku kopejite
tol
akasi nana fi gaddisa biya wali jimmat gama galgala daine tinne duranu kubaka ba kata filati dufe garte asen nagara juru waga saniti daine wali tinne gaddisa wajin
yom
guya jimmata september dide missioni rola achi jimmata san dufne asbulle guya sambatika as olle dilbata barhe o safuri bakasa sitahe gara jila wali ndemne jila sawalin ga irtirmane bisa olani barsisa olani gara sa khudani tichi tumurame namu gargar uga galu nuti sachi olbane tuma makina kararra khudane manu maki yakana tigalle je chalama
ware boda tau sati
e ware boda sa afur pm kasita sati tigalle uga manati galle ufata ada kana chitti ufate raqabu ifraji jire ufata ifi kada garte bobon kayete nyata nyanne boda namo garte dagabbe afudete okan kille fudatu tine bira gabibahe
gafas fayyada rakina dibe
inqabane fayyagabu ya sanu bishawlani tuma gafete galani gaduma betu maga kille sma fufrete gaul debe jetin ega ture
yeroba an sitti mani ba am motasuma ba an
natinim bakkanan daga namo kana bira daga chin daga natinim ne inmo bani gai bakkanan dake sila debe je namni namati manatti ninne ma takalle da bahe ture ga anga galgala sa sadde gautti egan ture
ati garu argite ta ro san ban
anin garani akuma wana jetti jishilim na jette ula garu gubati natana natti jide tuma gadibe ugade mu tuma biran da ben mana chufani de mana gubada anke sa natti de
furtun jachu kedi
a furtun miti loka umatti kare kanumatti de me amma galgala kalama to ga barbadan gae barbade nanno kana gade de deme
yero riba damak tefi yero rafiti datte giddu saati meqata
daqiquma hodanu unta ubara shilim de aguma ji walna gabdetti
yero ka tunjiran mi afudatan qabu
uma amfudanne wanni id saati si passport saati do dokumenti ni saunte asitti lakise tuma gadibe gani galgala ege damnan ga sanga achi ani barbade dabe darmiti bilbile darmi ga jarsi asinga rechi sibradu fei jeting ga fadde lakki nabirannu fne gara da goretti yani balwakaini daku we huta kajirti o gara sangore achi jirate male asnibrandu fne nanje tayye ga tibilbili ga faddu njeni bilbile warachi sanin qabu jete inimas bilbira arkan qabu telefona an qabu arkai tibilbilani woni majani jirtu namasila achi jirutti bilbili ga faddu njen darmi dan darmi bilbilan qabu jete ga tikko bubulle lama mo saji bubulle
la cosa jaran qabdu mo bilbilu man qabdu darmin
la cosa waran qabdu
ati darmin iddo adda jiraatu
isi namaga yero facci girti mana abba san daite tacci girti ani asinga isa wali nasture male sa walman jira
amma gai abba liban la fisan jirenyan jirata nefi lafti sin jiratan adda jachu
bakki sin jirata mo lolongo dano ti isli jiranna cosa won qabanne umma haaretti bilbilte akka isin gaafattu tiime haaretti bilbilte bilbila obboleysaadha tuchi jira nambara isaanii qabutti bilbili gaafadhu jetteeni amma gaa isiinni sitti bilbiltee gaafatteetti deebinaan bilbilaan hin garre nama waa tokko as hin garre jaanii tiiman akkasiin gaa isiinis anis deebi'ee gaafadhe arkitee jennaan lakki hin garre umaatu hin jiranni naan jette jennaan kaaga akkasirraa gaa namni achi yoon jiraanne isii bire yoon jiraanne asna bire yoon jiraanne gaa namni kun dhabame namoonni silaa gartee naannoo kana jira yoo rakkoon takka mudatte ni beekani inni haraani deeme jennee maanta nu yaanne kana yaaneen namni haraa kanatti makiinaan dhoyte ka wal dhabe akkasii jiraa jennee barbaadaa turre umaa tokko hin garree nuun jaani akkasiin amma gaa poolisattis dhaynee poolisa eeriyaa keenya jirutti hundatti gabaafne
yoomi poolisitti gabaasuun keessan
torban tokko booda.
Ofii keessan barbaadaa turtan isa dur?
Sanitti barbaadaa turre jibbaannaan dhahinee gabaafne poolisni waan hunjee yoo dhaawames ta'ee bakka hospitaalaa yoo du'es ta'ee bakka moocharitti barbaadaan hunjaan bakka moocharii sanillee dhahinee barbaannee dhabne. Bakka hospitaalaa sila madaa'ee geessan hundaa dhahineeti barbaannee dhabne. Achi booda hangaawwanni waan jirtu xalayaa footoo isaa fuunee guddisnee bakka hundatti maxxansinee ni badee jennee akkaataa sila namni informeeshina qabu nu dhaamu kuusa bilbilaa keenyaa sirra keenyaa akkasitti maxxansinee.
Namni sa'aatii isaan biraa ba'anii kaasee argeera jedhe tokko iyyuu hin jiru Oromoonu?
Nama tokko garre nama tokko ka eeriyaa keenya kan akkana nu gadii bakka tokko mana dhugaatii wayiiti achitti. Footoo isaa harkaa qabna nama kanaa agartanii jenna asitti arginee as turee bakka kana guyyaa dilbataa sana gasa afurii moo akkasitti as turee yaada jiru tokko nutti dubbatanii waan sun gaa xiqqoo nu bal'inatti nu hubatamne. Naanaa fi shifarraa tokko dhaqee wajjin gaafate.
Amma dhiya keessa sa'aatii afuritti.
Akkasuma jee dadhabnee gafirraa poolisaa geenyee namni biyya alaa fi biyya hundaa nutti dirmatu jennee gaa addunyaatti dhiine. Amma ciboo daangaa namoonni dhabamuu isaatiif kan hunda magaa wal hubachiisanii gaasinuun harkachuu dandeessanii.
Itti gaafatamaa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Naayiroobii obbo Shaggaa Raddoo tattaaffii gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen yaada kennaniiru.
Walgahii kanarraa dura kan turetu jira ijaarsa kana barbaaduu fi namootiin koreedhanis akka ijaarsatti wal geggeenyatummaa kallatti adda addaatiin akka barbaadamu godhaa turre isa har'aa kana jaarrolee. Booranaa kan warra lafa kanaa kan qaama mootummaatiin quunnamsiisuu danda'uu fi akkaataa itti barbaanni ijaarsa kanaa itti fufu karaa akka nu qajeelchanii fi har'a wal agarree turre isaan waliinillee teenyee mari'annee akkaataa kamiinii yoo du'ees reeffasaa yoo jiraates jiraasaa arganna kan jennu haga tokko yaada wal dabarfannee turre booran guutuu itti yaafnaa jedhanii borutti wal beellamneerra.
Egaa aangawoota mootummaa keessaa kan naannoo sanaa nama dubbiftan qabdu?
Warra aangoo ministeerotatu jira warra mataatti ta'e isaan dubbisuu fi korri kunu akkaataa kamiin isaan argannee akkaataa miidiyaa biyya kanaas haa ta'u haala adda addaatiin akkaataa itti barbaannu mariin har'aa ministeerota kana argachuufi.
Maanguddoota Booranaa marii har'aa irratti argaman keessa obbo Godaanaa Nuuraa tokko turan.
Komnitiillee waan kan dhageettee iyyanatan nuun geette. Iyyantii nurra qabdamma har'a ijaarsi Booranaa illee kan jiru walitti dhufe ijaarraa ijaarsa mataa hamillee ta'ee diqaan tokko walitti dhufe. Ha walitti dhufamma isii lubbuun nama taphaaniti nama hojjaa dhabanii yookaan jira arganii yookaan du'a arganii reeffisa akkanaatti hin dhiisanii. Amma namooti hedduun ka Booranaa illee ka qaama mootummaa kan jiranillee hedduu jira warra kanaallee dhageessisuu fi ijaarsa mataa qara dubbitan warra dhageessisan mala kamuu dhageessise akkasitti. Waan kan jalboonittiin hojjaa waaqina dandeessi hordofaniin tanam tareef nuti gargar yaa'an gallee haasofne boriitti akka ijaarsi naanna'ee akka warra as ka'ee jiran ka qaama mootummaa tasullee haasofsiisanii karaa danda'anii hordofaniittiin jireenyaaf reeffisaallee taanaan kamuu akka itti argani waan kan akka itti nam quubsan namillee akka itti nam jibbaatu qaba akkanaa jibbaachuu hin dandeenyu duuba haras illee warra kana haasofsiifneetu warra qaama mootummaa kee jiru illee haasofsiifneetu akkanaatti. Jennaan illee jaarroleen geennaa inni boru naannoo akkanaa jira.
Kanneen yaada isaanii naa kennan mara hedduu galateeffachaa waa'ee dhabamuu Abliban Dabbasaa Guyyoo kan ilaaleen waan haaraa gara fuulduraatti irra ga'amu hordofne ka dhiyeessinu ta'uu beessifna. An jaalannee gammadaatii nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya nutis sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti jennaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.